dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o da radioga xeryaha dhadhaab u qoya bari dalka kenya waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ayaa ugu hadalhaynta badan yaheen bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o e da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m k 107.6 MHz barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira naasnuujinta iyo faa'iidada ay caruurta u leedahay xilli dhowaan caalamka laga xusay toddobaadka naasnuujinta iyo doorka ganacsiga qaxootiga iyo kaalinta ay ku leeyihiin gobolka shaqsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shaqsi ka hadlaya waayihiisa nololeedii qaxootinimo barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaab qodobka ugu horeeya sanad walba bisha 8-daad ee agost isbuuca ugu horeeya caalamka waxaa laga xusaa toddobaadka naasnuujinta waxaana hooyooyinka lagu wacyigeliyaa in caruurtooda ay naaska nuujiyaan sidii loogu talagalay si caafimaadka cunugu u wanaagsanaado xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka mid a goobaha toddobaadkaasi naasnuujinta laga xuso iyada ay soo qabanqaabiyaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya yuusuf cali xujaale oo ka mid a howlwadeennada caafimaadka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab kana mid a shaqaalaha hay-adda bisha cas ee dalka kenya kana shaqeysa caafimaadka xeryaha ee dhadhaab ayaa v o a u sheegay in hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab in 100% in ka badan 90% ay fahmeen muhiimadda ay naasnuujinta cunuga u leedahay
ka shaqeeyo isbitaalka
marka toddobaadkan waxaa laga xusayaa caalamka toddobaadka naasnuujinta marka ka waran faa'iidooyinka ay leedahay maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgashay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada ifo islamarkaana hay-adda bisha caas aad la shaqeyso maxay tahay faa'iidada ay leedahay naasnuujinta
wallaahi naasnuujintu faa'iido weyn bay leedahay waayo 6 bilood oo ugu horeyso ilmaha markay dhashaan waxaa hooyooyinka ama dadka waalidiinta caruurta dhalay la baraa faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta naasnuujintu waxaawaay 6 bilood ugu horo ilmaha in si toos ah naaska loo nuujiyo iyadoo laga ilaalinayo waxyaalo badan oo sida caanaha siinta kale 6 bilood caruurta markay dhashaan waxaa la siiyaa naaska keli faa'iidada ay leedahay naasnuujinta waxaawaay ilmaha sidoodaba xagga haddii awoodsiinta jirka ama difaaca jirka naasnuujinta ilmaha toos naaska loo nuujiyo difaaca jirkooda aad buu u fiican yahay
marka markay timaado in hooyada ilmaha ay dhashay islamarkaana faham fara badan aysan u haysanin qaabka naasnuujinta ka hay-adda bisha cas maxay tahay waxyaabahaad samaysaan
waxaa jiro maamooyin u xilsaaran ama sameeya isheeg family important of breastfeeding faa'iidooyinka ay leedahay naasnuujinta waxay siiyaan maamooyinkaas ayagana tababar waxay kaloo sii siiyaan haween alla haween ku dhasho isbitaalka caruur waxaa loo sheegaa faa'iidada ay leedahay naasnuujinta si ay u ogaadaan faa'iidada ay u leedahay ilmaha dhashay naasnuujinta faa'iidada ay u leedahay oo si toos ay u siiyaan naaska waxaa jirto dad u shaqeeyo si gooni ugu shaqeeyo hay-adda tababaro badan ay ku bixisay oo mar walba xaadiro shaqo intaana la bilaabin ka hor u sheego ama ka wacyigeliyo maamooyinka faa'iidada ay u leedahay ilmaha naasnuujinta
marka tusaale ahaan oo kale hooyada sidii loogu talagalay haddaysan cunuga naaska u nuujinin maxay tahay caqabadaha ka dhalan kara
isbeddel badan baa ku iman kara ilmaha haddii si khaldan ay hooyada u nuujiso naaska caruurta waayo ilmaha sidoodaba waxaa fiican mar alla markay dhashaan in waxyaalaha ugu horo laga bilaabayo la siiya naasnuujintaas 6 bilood ugu horo haddii isbeddel ama waxyaalo qaar loo dhexgeliyo ilmaha waxaa imaanaya shubanna waxaa kaloo imaanaya isbeddel kaloo xagga jirka ah
marka maadaama aad tahay dakhtar aqoon fara badan u leh dhanka naasnuujinta ilmaha markay timaado xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hooyooyinka fahan intee le'eg bay ka haystaan in sidii loogu talagalay cunugay u nuujiyaan
wallaahi hadda markaad eegto wakhtiyada hore iyo hadda la taagan yahay hadda waxaan dhihi karaa 90% hooyooyinka aad bay u fahmeen naasnuujinta faa'iidada ay leedahay waayo xilliyada hore in waxaad arki jirtay hooyooyin aanan danka gali jirin faa'iidada ay u leedahay naas nuujinta caruurtooda, balse laakiin hadda la taagan yahay waxaad moodaa in ay hooyooyinka ka sii dhamaanayso xagga jahilnimada hore, balse laakiin hadda ay dareemayaan faa'iidada ay u leedahay naas nuujinta caruurtooda.
Waxaa jira dad fara badan oo aaminsan in gabadha xilliga uurka ugu horreysa ay leedahay ama ilmaha ugu horreysa ay dhasho inaysan fahan fara badan aysan ka haysanin qaabka cunuga naaska u siin lahayd, sida u nuujin lahayd, xilliyada ay nuujin lahayd. Dhinacaas tababaro ma ka siisaan?
Gabadhu marka ay ugubtahay ama ay dhalmada koowaad caruurta ay hadda markaas ay dhalayso, waxaa jiro in la talin badan la siiyo. Haday noqoto qaybta shaqaalaha isbitaalka ka shaqeeya ama dhaqaatiirta, waxay sameeyaan gabadha markay saa u dhasho waxaa la siinayaa tala iyo tusaale fara badan oo ku saabsan ilmaha qaabkay u nuujisan lahayd. Waxaa kaloo ka shaqeeyo gabdho, waxaa kaloo jiro breastfeeding counselors ama u xil saaran naas nuujintaas oo talooyin badan ka siiya hadday gabadha marka ayada dhalmada ugu horeyso, iyo haddii maamooyin maamo dhowr caruur ah soo dhashay hadday ay tahay, tala iyo tusaale dad siiya ayaa meesha isbitaalka jooga oo mar walbana talooyin badan ka siiya xagga naas nuujinta ku saabsan.
Marka markay timaado in hooyada tala la siiyo, ma dhacdaa in hooyadaasi talada la siiyo nafteeda markay fahan fara badan ay heshay inay sii u gudbiso kuwa kale?
Xaqiiq waxaa ah maamooyinka haddii mar alla markay aragto faa'iidada ay dadkan ay tusiyeen ama tusaale badan la tusiyey oo faa'iidada u leedahay naas nuujinta caruurtaas, hooyada ayada ayaa waxay ku dhiirataa si ay ilmaha kale ama dadka kale oo gabdhaha kale oo marka ayada ugubka ah in ay ayada lafteeda ay sii gaarsiiso faa'iidada halka ay ka faa'iiday si ay kuwa kalena ay ugu dhaqmaan.
Marka ugu dambeyntii, maxay tahay fariinta aad direyso toddobaadkan naas nuujinta hooyooyinka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab ama meel kastoo ay kaa dhageysanayaan degaamada Soomaalida ay degto?
Wallaahi hooyo waa hooyo, hooyo wayna dhashay, khayralla hasiiyo, abaalkeeda lama gudi karo, waayo naas nuujintu aad bay faa'iido u leedahay kolleyni qofkii arkaa arka hooyadii aragtaa aragta. Ilmaha sidoodaba naaska la siiyo oo naaska nuuga, waxaad moodaa in ay iyo kuwa aanan naaska nuugin oo ama hooyo la-aan ay ku dhacdo ama waxyaalaha ambuwa parental ama ilmaha la iska xoro naaska aanan nuugin iyo kuwa naaska nuuga, markaad isu eegtay ilmaha maasha allah nasiibka badan oo ilaahay nasiibka u siiyey ilmaha naaska in la nuujiyo aad bay u wanaagsan tahay. Hooyooyinkana waxaan dhihayaa jazaakumullahu khayran, naas nuujinta aad bay u wacan tahay.
Bisharo Aadan Xasan waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab. Waxay v o a u sheegtay inaysan horaan fahan fara badan ka haysanin muhiimadda naas nuujinta cunuga u leedahay, balse markay hay-adaha samafalka siiyeen tababaro ku saabsan naas nuujinta fahan fara badan ka heshay caruurtii ay dhashay, fahankaasi kadib ay ka korin wanaagsan yihiin kuwii hore.
walaalo u naas nuujinta muhiimad fara badan bay u leedahay, because cunuga naaska nuugay iyo cunuga aan naaska nuugin isku mid ma aha. Waxaa aad u caafimaad badan cunuga naaska nuugay, caafimaad buu leeyahay. Maskaxiyan haddii la dhahaa waa uga fiican yahay kan kala, haddii la dhahaa xitaa koritaanka laftiisa waxaa ugu fiican cunuga naaska nuugay.
Maadaama aad xeradan qaxootiga ifa aad joogtay islamarkaana aad ku ilmo dhashay, fahan intee le'eg baad ka haysataa naas nuujinta wanaagsan?
In badan baan ka haysaa, because cunuga naaska nuugay cunuga naaska nuugin isku mid ma aha. Cunuga naaska nuugay waxyaalo fara badan baan ka marka waa isku mid maaha, aad bay u kala fiican yihiin.
Markay timaado hooyo xero qaxooti joogta, waxaad markaasi aad sheegtay inaad qaadatay tababarro ku saabsan dhanka naas nuujinta, waxyaabihii aad ka fahantay tababarkaasi maxaa ka mid ah, Bishaaro?
Aniga laftay waagii hore ma malayn jirin ilmaha naaska micnaa inay faa'iido weyn ay u leeyihiin, ma malayn jirin. Aniga kolay hooyo Soomaaliyeed oo qaxootigan ku dadashaan ahay, dhanka naas nuujinta markii hore waxba ma aanan u malayn jirin, laakiin hadda sida aan tababarada iyo waxyaalihii aan u qaadanay aad baan u fahmay naas nuujinta in ay ilmaha u wanaagsan tahay, cunuga naaska nuuga iyo cunuga naaska nuugan isku mid inaysan ahayn.
Hooyooyin fara badan baan Bishaaro iyo fahan fara badan aan ka haysanin marka imaato dhanka naas nuujinta ilmaha. Marka qaarkood waxay sheegaan in ay caqabado kala kulmaan xilliyada ilmaha naaska nuujinaya, halka qaarkoodna ay ku doodaan in ragooda uusan u ogoleyn. Marka ka warra arrintaasi?
May rag baan u ogolayn meesha kuma jirta. Haddii ilmahaas micnaha aad caqabo ka rabtid oo aad rabtid ilmaha dhankooda aad fiirisid in aad nuujiso unba caafimaad ku jiraa, because dadka aaminsan inaan la nuujina naaska waxaan waxyaalahaas oo kalayeen lagu boorin waxay iska bedelaan baan dhihi lahaa ilmaha naaska la nuujiyo. Kolay hooyo walba oo ilmo dhashayn waxaan dhihi lahaa inay naaska nuujisaan ku dhiirigelin lahaa.
Horaan marka intaadan tababaradan aad qaadanin, fahan intee la eg baadan u haysanin inaad fahanta muhiimadu ay leedahay naas nuujinta ilmaha muddo intee dhan baa la nuujinayaa, faa'iidaysa ugu jirta maxay tahay?
Wallahi ani hadda kolay saddex ilmood ku dhowaad labo sano ayaan nuujiyey. Ilmihii hore aan dhalay iyo ilmihii aan labada sano naaska nuujiyey isku aqli ma aha, isku fahan ma aha, isku koritaan ma aha. Waxay ku kala duwan yihiin caafimaadka dhankiisa kala duwan yihiin. Ilmi aan labada sano naaska nuuji isbitaal wax la tirin kara ayay galeen, laakiin ilmi aan naaska nuujin qaarkood afar sanaan isbitaal kula jira. Marka dhanka naaskaas xaggiisa caafimaad weyn baa ku jira. Hooyadii aan naaska nuujin waxaan dhihi lahaa ku talagal ilmahaad inaad naaska siiso.
Toddobaadkan waxaa laga xuseeyey caalamka iyo weliba sidoo kale xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaaf toddobaadkan naasnuujinta ee hooyooyinka lagu baraarujiyo ee naasnuujinta iyo muhiimaddu ay leedahay. Marka wacyigelinta noocan oo kale ah Dorothy Taylor bay ka qaadan kartaa inay hooyooyinka fahmaan in naasnuujinta ilmaha ay aad wanaagsan tahay.
Walaahi horta bini'aadanka ilaahay isku mid kama dhigin, laakiin aniga waxaan dhihi lahaa oo mar walbana ku talageli lahaa hooyooyinka aan naaska ilmaha nuujin inay naaskooda nuujiyaan caruurtooda.
Haddaba si aan xog dheeriya uga helo muhiimadda caafimaadka ee cunuga uu ka helo naasnuujinta wanaagsan, ayaan wax ka weydiinay Dr. Cabdiraxmaan Macalin Xasan oo muddo ka badan 30 sano dhakhtarka xeryahan qaxootiga ee dhadhaab.
Waxaan doonayaa inaan ka hadlo dabaadkan waxyaalaha ugu muhiimsanaa ee laga hadlayay ayaa waxaa ka mid ah breastfeeding, macnaha naasnuujinta cayaalka. Naaska in la nuujiyo cayaalka waa wax aad muhiim ah, ma aha wax keliya dhakhaatiirta keliya ay noo sheegtay, hataa diintanada ayaa noo sheegtay oo si wanaagsan u faahfaahisay, hataa ilmaha intuu ka gaarayo 2 sano in la nuujiyo. Naasnuujinta faa'iidooyin badan baa ku jira. Caanaha naaska cunuga wuxuu ka helayaa difaac. Muhiimadda waxaa weeye cunuga oo la leeyahay ha loo nuujiyo waa in difaaca cunuga jirkiisa uu adkaado. Laakiin dadkan maanta jooga waqtiyadan dambe maanta jooga gabdhaha yaryar waxaad u malaysaa cunuga markuu dhashaba isla markiiba in cunugii naaskii laga guriyo dhalooyin iyo balaayo wax lagu fidgareeyo oo lagu quudiyo dhalooyinka cuduraaba laga qaadaba ilmaha lagu fidgareeyo oo waxa markiiba la iibsado. Cunuga waxaa muhiim u ah naaska hooyada. Faa'iidada naaska hooyada uu ka helayo wax uu ka helayo haba yaraatee ma jirto. Marka waxaan ku baraarujin lahaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan ama dunida dhanba aan dhehe in ilmaha loogu dadaalo naaska in aad loo nuujiyo wax walba waad kaga kaaftoomaysaa. Marka insha allahu qof walba oo maqlaya hadalkayga waxaan leeyahay adoo ka qaadanaya diinta islaamka waliba xawlayni kaamilayni liman araada liri waliba haddii hataa kaaga waramo dadkii hore saxaabadii ilmaha markii la nuujinayo waxa weeye qof baaba loo ijaari jiray qofka waxa la dhihi jiray qof kale loo raadin jiray oo nuujiyo oo ijaar lagu siin jiray oo waxa weeye wax la siin jiray xoolo la siin jiray. Marka halkaasaad ka qaadanaysaa faa'iidada naas nuujinta ay leedahay. Marka insha allah waxaan isku baraarujinaynaa in ilmaha naaska ilaa 2 sano ay ka gaarayaan la nuujiyo si toosna loo nuujiyo.
Dr. Cabdiraxmaan, muddo dheer baad ka shaqaynaysay caafimaadka xeryahan qaxootiga ee dhadhaab. Marka markay timaado dhanka hooyooyinka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, fahantee leeg bay u haystaan dhanka naasnuujinta?
Dadku isku mid ma aha, dad badan oo aad u fahamsan baa jira. Waxaa weye dadka aqoonyahanka ee wax bartay way og yihiin naasnuujinta faa'iidada ay leedahay. Marka dadka qaxootiga ah waxaan dhihi lahaa inkastoo dad badan ay aaminsan yihiin in naasnuujinta ayna faa'iido lahayn ba oo ilmiyo aadka khaasatan gabdhaha yaryar way hooyooyinkii hore markaan u noqdo naaska aad bay ugu fiican yihiin oo u nuujin jireen weligood, laakiin dadka maanta jooga naaska ma nuujiyaan badana si u badan yihiin. Marka dadka qaxootiga jooga waxaan ku baraarujinayaa yar iyo weyn in naaska la nuujiyo cayaal.
Kuwaasina waxay ahaayeen Yuusuf Cali Xujaale oo ka mid ah howlwadeennada caafimaadka ee ka howlgala xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana sharaxayay heerka ay dhanka naasnuujinta ee fahanka hooyooyinka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ay ka gaareen, iyo Bishaaro Aadan Xasan oo ka mid ah hooyooyinka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab, islamarkaana sheegtay markii ay tababarro qaadatay in ay faham fara badan ka heshay muhiimadda ay naasnuujinta cunuga u leedahay, iyo weliba Dr. Cabdiraxmaan Macalin Xasan oo muddo ka badan 30 sano arrimaha caafimaadka ee xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ka shaqaynayay, islamarkaana sharaxayay muhiimadda ay naasnuujinta cunuga u leedahay. markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo istuudiyaha igula sigansu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmanuur Cabdilaahi. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Kusoo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga. Shaqsiga toddobaadka oon caawa ku wareysa doona mid ka mid ah ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo 30 sano qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan duurka ganacsiga gobolka ay ku leeyihiin ganacsatada qaxootiga ah iyo qaabka ganacsiga xeryaha uu ku bilowday. Balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka, burburkii ku dhacay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa dhaawac xoogan u geystay riyooyin iyo nolol qurux badan oo muwaadiniin badan ay waqti dheer dhowranayeen, taas oo dagaaladii dalka ka qarxay ka dhigtay. Nabaddii la haystay iyo dowladnimadii dalka ka jirtay mid looga sheekayo jiilka yaryar oo aan nasiibka u yeelan inay arkaan dal xasiloon iyo bulsho heshiisa. Cabdikariin Xasan Axmed wuxuu ka mid ahaa ciidamadii xoogi dalka Soomaaliyeed oo xilli ahaa udad xooggan oo dalka iyo dalkaba difaac xooggan u ahaa, balse iminka dhibaatadii dalka ka dhacday ayaa sababtay inuu waqti dheer ku noolaado xeryaha dhaab ee dalka Kenya. Cabdikariin ayaa ka sheekeynaya waayihiisa nololeed.
Aniga waxaa la yidhahaa Cabdikariin Xasan Axmed, waxaan ku soo koray degmada Jamaama la dhaho, waan ku soo barbaaray miigan ku dhashay, laakiin koritaankayga wuxuu ahaa degmada Jamaamo. Degmada Jamaamo howleyga waxyaal badan baan ka soo maray, oo kol aan iska beerafashi iyo kol aan azeenta ka shaqeeyay qolo Talyaani ay leedahay way jirtay. Isbedelo badan baan soo maray. Kadib waxaan galay warshad ku taalay degmada Jamaamo, aagga buundada Jamaamo, inkaas la dhihi jiray oo samayn jirtay aag iyo kartoonka. Warshadaasoo u samayn jirtay warshadaha waddanka wixii ay wax ku ritaan u samayn jirtay. Marka warshadaasi in badan baan ka shaqeynayay, dhowr sanaan ka shaqeynayay.
Waa tahay in Cabdikariin, marka aad warshada ka tagtay waxaad ii sheegtay inaad ciidamada qoratay, maadaama xilligaasi shaqada ciidanka ahayd shaqada koowaad ee dalka ka jirtay. Ugu horeyn ciidanka qaabkee baad u qoratay, xerada xaadirtay, maxaase kugu dhaliyay adigoo oo farsamayaqaana inaad ciidanka qoroto?
Markaa kadib reerkanaga uma wada badnayn magaalada, qaar baa miyiga fadhiyey, waan soo tegey miyigi baan imaaday. Anoo miyiga joogo oo xaaladaha maaratay markaa Soomaalidana ay dowladdu waxoogaa ay maaratay hab nidaam dagaal ay ku dhexgashay berigii Itoobiya la dagaalayso kale,
waa sanadkee
77-dii. Markaa ilaahay amarkii dee waqtigayga ciidanka galay, markaa go-aan baan waxaa ku gaaray anoo jooga meel degmada Afagoo ka tirsan waxa yaladho, in ciidankala nidaamkii xulitaanka lagu qoran jiray markaa ma ahayn nidaam qafaal buu ku socday, qasab baa dadka lagu ciidamayn jiray. Aniga go-aan waxaan ku gaaray inaan isgeeyo. Marka meesha aan isku geynay ciidankii ugu horreysay waxay ahayd xerada Luglow, waxay noo jirtay ugu yaraan 115 kilomitir bay ii jirtay. Meeshaa gaari ma raacin, waan kasoo lugeeyey. Kadib ninkii iigu horreeyey ku arkay laamiga markaan baabuurka ka degay xarada jiiradeeda, isbatoor afgaab la dhaho aan jiray, isbatoori waan weydiiyey adeer xarada intay degan tahay baan leedahay askarta, maxaa karataa wiil ii soo dhawaaday inaan galaan rabaa baa ciidanka. Ninkaasi wuu u qaadan waayey, aad buu iigu soo dhawaaday, madaxu ii salaaxay, garabku ii qabtay, wuxuu ii geeyey ninkii ciidanka haystay moogtahay. Ninkaas oo magaciisa la dhihi jiray Qowdhan, iyo saraakiil kaloo la joogto ii geeyey isagoo aad igu bogahayo. Markaa warbixin buu iga dhiibay inaan meel dheer ka imaadan ciidanka soo doontay. Waa la iqaabilay, waa la iwareystay inaan ciidan hore soo maray, maya waxay noqotay, laakiin guulwadan soo maray. Guulwadahana waqtigaasi waa nin maartay nidaamka ciidanka bilaabay, laakiin aan u dhammaystirnayn buu ahaa. Marka maadaama guulwada aan soo maray oon kow labadii garanayo, go-aankii korneylka u qaatay wuxuu ahaa caawa in labiskayga dhan, gogashayda, waxayga weelkan ku cuntay, lahalli ii keeno, kuwa la soo qafaalay caawa aan waardiiga qabtay. Sidaa darteed aniga 3 bilood unbaa joogay marka dugsiga, oo waxoogaa tareedinka kale ee cagaarka ahaa aan ka qayb qaatay, kadibna ciidankayga aan ka mid noqday.
Waa tahay dagaaladii dalka oo la galay dalka Andariskana Ethiopia, ma ka qayb gashay?
Maya, aniga dagaaladaasi way igu horreeyeen. Kadib horta markaan dugsiga ka baxay, Kismaayo la ikeenay. Kismaayo haddana waxaa liiga soo bedelay degmada Afmadow la dhaho. Ciidankaana wuxuu dhammaaday adigu 78-dii buu dhammaaday dagaalkaas. Marka kaasi kama qayb gelin. Jabhadii ugu horreysayba waxay ahaytay annagoo meesha joogna baa lasoo weerartay oo hubka naga qaaday Afmadow. Annaga oo ka maartay aan iska jiraynin bay jabhadana soo weertay SBM la dhihi jiray. Mar burburkii horreeyey baa maartay na bilaabay. Annaga waxaa noqonay ciidanumada anadi meesha waxa waaye way soo yaraatay markaasaan.
Waa tahay adigoo muwaadin Soomaali ah, asgari ah, oo dalkiisa difaac adag ugu jiray, inaad dalkaagii ka soo baxdo ood xero qaxooti isgeyso maxay kaaga dhignaatay?
wallaahi wax oo qasab oo laga leexan karin mahay, wada aan laga leexan karin mahay. Wadadaas keligeyna ma ahayna Soomaali guud ahaan ayay haysatay. Marka waxa weeye un talaxumo waddankii ka dhacday oo waddankii burburisay bay ahayd. Sidaa darteed annagu dadka hubaysan ee dagaal hayana maan ahayn, oo Soomaali Soomaali dilahaye eh inaan ka qayb galo aniga go-aankayga ma ahayn. Sidaa darteed waxaa inta soo gashay qaxootiga unbaan ka mid ahaa, waxaana igu maartay dhibyarayd ama igu toosnayd in aan markaa ani iyo ehelkayga aan badbaadiyo oo aan nidaamka adduunka ee aan usoo kaco, sida UN-ka iyo dowladda Kenya oo noo ogolaatay in waddankeeda maartay aan ku badbaadno. Nidaamka la qabsigiisa wuu adkaa, waxyaal badan baan soo marnay.
Waa yahay n asgari in la xakumo ma jeclo ayaa la yidhaahdaa. Xero qaxooti ayaa soo gashay, adriska tijiin ayaa dabcan hoos timid. Xiliyada qaar oo asgari kale ku kontaroolo maxaad dareentaa?
sida ugu haboon maa sharci u qaata, maxaa yeelay waan soo maray hadde meel nidaam badan annaga soo samayn jirnay. Nidaamkaas inuu fulo ayaan rabi jirnay, nidaam oo aan qofka rayidka wax u dhimaynin buu ahaa. Annaga maamulka hadda askariga ama dowladda waddanka aan imaanay ka jirtay waan u hoggaansannahay.
kaasina wuxuu ahaa Cabdikariin Xasan Axmed oo aan usoo xushay martida toddobaadka oo igu warramayay gudaha xeryaha dhadhaab. waa tahay dhegeystayaal iminkana ganacsiga xeryaha. qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa kaalin muuqata ku yeeshay ganacsiga gobolka 10 sano ee lasoo dhaafay, taas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka ganacsiga urdunka ah ee ka hana qaaday gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan degmada Dhadhaab oo ah madasha gogosha u ah kumanaanka qaxootiga ah. suuqyada xeryaha waxaa ka jira tartan ganacsi iyo isbeddel horumarineed, kaas oo faa'iido badan u yeeshay horumarka deegaanka. haddaba sidee ganacsiga qaxootiga uu ku bilowday? waa kan Maxamuud Xasan Cabdi oo ah milkilaha Hotel Somali oo ku yaala xeryaha. wuxuu ka waramayaa sida ganacsigiisa uu ku bilaabay bilowgii 1990-aadkii.
bismillaahi raxmaan wallaahi cabdisalaan oo dee haddii aad yaraantaydii celiso dee waxaan bilownay 1992-aad annagoo maaragtay dhallinyara oo qaxooti oo bayfuud oo maaragtay soo lugayna oo qaxootiga dhagaxli soo galnay baan waxaan ku bilownay maaragtay meel maqaaxi ahayd oo maaragtay shaah yar lagu karkarin miyaan oday ka karaysanay. markaas waxay noo noqotay inaan hoy iyo qado iyo quraac baan ku karsano, meeshana wax ku samaysano una hoyno bay noo noqotay cabdisalaan.
waa tahay Maxamuud, waxaad noo sawirtaa markaa xilligaasi cuntooyinka iibinayseen halka ay joogeen qiimahan?
walaahi cabdisalaan dee waqtiga iyo waqtigan horta wax laysku miisaami karo maaha, waqti laysku miisaami karo maaha. horta wax kiilo la yidhaa lama aqooniba, bahal shaqafo la yidhaa oo maaragtay oo shilin la siinayay iyo bakeri maaragtay sokorta lagu beegayay un mooyaane wax maaragtay kiilo oo meesha la fadhiisanay oo kiilo miisay horta waqtigaa ma jirinba. naytatuugii waxay ahayd bishii 8-aad bishii 7-aad bay ahayd. markaa shaaha waxaa la geli jiray 2 shilin buskudkii aan ku bilownay iyo shaaha aan ku bilownay waxaan geli jirnay adigu markuu xabad buskuda iyo xabad sambusa iyo koob shaah markuu cuno waxaan ka qaadi jirnay 6 shilin hadduu koota bariis cuno koota bariis lama dhihi jirnay kusig baa la dhihi jiray iyo guriga ku gaadh waxaan siin jirnay 15 shilin bariiska waxaan ku dari jirnay digir waxaan ku dari jirnay maaragtay waxoogaa yaroo maaragtay moosa somali garan wax kale hilib iyo adduun waxaa lama aqoonin. galabtiina bahal casiriya la yidhaaho shaah macaana baanu samayn jirnay oo ku cakaarayn jiray oo maaragtay odayaashu intaan b b cda ushiku iibsan jirna odayaashu ay meel fog inta ka yimaadiin b b cda ay dhagaysanayaan baan koobkoob shaaha iyo 2 shaahan kaga qaadi jirnay. markaa businesskaygu saas u soo koray saan maalintii u bilaabay. maanta ilaahay wuxuuba keenayba inaan neef geela aan qalno oon 2 maalmood ka dhigno.
fursadaha ganacsiga oo ay qaxootigu ka bilaabeen gudaha xeryaha ayaa sabab u noqday isdhexgal bulsho oo dhex mara bulshada deegaanka ah ee qaxootiga martida geliyey iyo qaxootiga soo gaaray gudaha xeryaha, kaas oo si xoogan u suurogeliyey in la helo ganacsi ay ku midaysan yihiin bulshooyinka qaxootiga ah iyo kuwa deegaanka. dhinaca kale, ganacsiga qaxootiga ayaa qayb ka noqday kobaca canshuur bixinta koontiga Gaarisa, kaas oo kab dhaqaale u ah horumarinta deegaanka, sida uu sharxayo Maxamuud Xasan Cabdi.
waxaa lala qaadaa canshuurtana laga qaadaa waxaana la qaaday warqada caafimaadkana laga qaada waxaana laga qaaday neefka adhiga markaan soo iibsaday rasiid waxaana loo gooyay rasiidka neefka geela markaan soo iibsana laga gooya haddana markaan sey aan geyno maratay kawaanka markaan geyno haddana waa nalaga qaada heltiima naga qaada markuu noo cabiriga uu fiiriya uu naga qaada waa dowladdu waa dowlad baa ma noqonayba
ganacsiyada madaxa banaan ee ay abuurteen shakhsiyaadka qaxootiga ah waxaa qayb ka ah xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay kuwaas oo door weyn ka ciyaaray adeegyada caafimaadka ee loo fidiyo bulshooyinka kala duwan ee ku nool xeryaha iyo deegaanada ku xeeran
cabdisalaanow 10 sano ka hore qaxootiga waxay aadi jireen isbitaalada hay-adaha ay leeyihiin ayaa la aadi jiray balse hadda waxaa la furay dad soomaali ah waxay furteen isbitaalo oo brevet ah oo gaar loo leeyihiin sababtoo ah haduusan jirin caafimaad horumarka may gaari lahayn dadka qaxootiga waxaan isdhihi karaa waxaa qayb weyn ka qaatay dadka qaxootiga joogi jiray oo hadda dibadaha aaday dadkaasi ayaa qayb weyn ka qaatay horumarka oo hadda qaxootiga aad arkayso dhanka ganacsiga waxaa kamid a tukaamada iskuulada brevetka ah isbitaalada brevetka ah horumarka hadda weyn arkayso dadka dibada jiro ee kaalmo shidaal oo xerooyinka laga furay ayaa jira waxyaalo badan waxaan isdhihi karaa horumarkaas waxaa keenay dadka dibada jiro ayaa keenay haddii ayaga ay ka bixdaan qaxootiga horumarkan inta u weyn lama gaarina cabdisalaanow
guudahaan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska oo aan caawa uga hadlay doorka ganacsatada qaxootiga ay ku leeyihiin horumarka ganacsi ee ka jira gobolka halkaas ayaan ku soo koobayaa balse intaan barnaamijka ka bixin aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmanuur yagol
mahadsaned cabdisalaam haatanna nala dhegeysta heesta toddobaadka intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaabee caaw aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad deeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at v o news com waxaa kale oo aad ka heli karataan ciwanada aan ku leenahay baraha bulshada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah manuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed seles oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
New music right here, VOA. One more.
Wanted me. It's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step back. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear. It's okay, we was happening for reasons that I think are sure, yeah. Your tongue like my bad habit. Would you mind if I tried to make a pass at it? No, you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore, yeah. You always
way to wow me. Around, get tongue-tied. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, it's gravy bag.
All right, darlings, that does it for us together today. We'll do it again tomorrow. Same time, same place. Make sure you tune in. Until then, don't forget to take care of yourselves. But most importantly, take care of each other. Holla.
Yeah,
reflecting the views of the United States government.
The repression of independent voices and institutions in Nicaragua continues, with the Ortega Murillo regime taking particular aim at the Catholic Church. Nicaraguan police recently started a criminal investigation targeting Bishop Rolando Alvarez, head of the Matagalpa diocese, for allegedly organizing violent groups and inciting them to commit hate. Before being confined to his house on August 4th and prevented from celebrating Mass in church, Bishop Alvarez had condemned the regime for violations of freedom of expression, including closing several Catholic and other independent radio stations. In its latest report on the state of religious freedom in Nicaragua, the State Department noted that Nicaragua was once again placed on the special watch list for having engaged in or tolerated severe violations of religious freedom. The report cited the harassment and intimidation of Catholic worshipers by the Nicaraguan National Police, death threats against members of the clergy, accusations against priests and bishops for national security crimes, attacks by the police and violent mobs of pro-government supporters on religious institutions. The State Department noted that a journalist from La Prensa said the regime had been engaging in open war against the Catholic Church since April 2018, when peaceful, nationwide anti-government protests were met with brutal force, and priests and bishops condemned the response and repression. In March, the Ortega Murillo regime expelled the papal nuncio from Nicaragua. In June, it stripped the legal status from the community of nuns founded by Mother Teresa of Calcutta, forcing them to leave the country. U.S. Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs Brian Nichols expressed outrage at the conduct of the regime. He tweeted, "Ortega's brutal assault on Catholic clergy, radio facilities, and community members in Sabaco is another blow to religious freedom in Nicaragua, as well as to freedom of expression." USAID Administrator Samantha Power tweeted, "Not the kind of history any leader should wish to make. Ortega has forced 1,000 non-governmental groups to close this year. The latest biggest target is radio stations. We stand with Nicaraguans in opposing these desperate attempts to silence an entire nation. Over the past year, the United States has imposed numerous sanctions on Nicaraguan officials to promote accountability for the regime's abuses. The United States continues to call on the Ortega Murillo regime to respect the human rights of Nicaraguans, including their rights to freedom of expression and religion or belief.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.